Omukazi mukazi mujja yanta madanyo zera sikyakkiriza na kumwesembereza ate nga n'omusajja gwe nasima mu nsi naye sikyasobola kumuleka yenna munnange lwa kukiyita tteeka naye sikyangu nnyo nze musimbira etteeka kubanga kya bufumbo bwaffe kasita sikyabulogoka kitwale mu tteeka. Era sikyamukkiriza kumuginya ndayira abakazi bajja beeyisa so yakusanzeemu ne yeekola ekitigi ng'omwami enaamwenya wammaka amukoleza ettooke omwami n'alyako ng'omukyala n'asekamu omwami n'ayogerawo obugambo gambaawo omukyala n'addamu omukalu awedde nedda baaba ekyo si kyamaanyi wabula kye njagala mukama yalimanya njagadde munnange olye ku kantu ako kubanga ke kanyweza omukwano gwaffe. Kwegonza madda nakola ebirala mukazi wenga jaba gwe yabuulira ebyama gwe yali tamanya empisa nti oba ddala ali atya wulira bw'amusuubiza omulimu n'ebirungi eby'ebbeeyi omukazi n'ayingirira omulimu gwange guno songa mu kiteeso ye yaleeterwa okulima nze ŋŋende n'omwami mu kusuna endongo tukomenga weekereyo ng'omukyala ayisisa nanyigwa n'okuba nnali sikimanya omulimu gwange guno nti guliko lw'omulala kati yagenda oyo namuwona wabula sikyaddira mwami kumugenya lulala.
Munnange wadde kakatonyi wako osaanye ojjukire ekyewankola omulala
nedda nedda mwami yogera bwansonga bwanoonoonoza ebyo nga bwe bankola mbyanja wasooka n'osalaasala amagezi ag'ejjoogo naye mu kulemesebwa ky'ova oyiga endongo ofuna akawenda nti ogenze mu ndongo okupakasa nsimbi so ddala obaliga obutalwayogera bya nsonga tuleme okulandagga n'obudde buggwayo.
Gamba kiraba kya nsonga naye kati ombalira mu buwangule ng'ogamba mufu ya tureka ote kwa manya tegeka ya mumoyo kwe Nensara wo kukudizo mulimu wewefu mechari chikuzi vya matu Meche narindiko kushitula mbera mwefu na njogera kuye tukora Omulimu kwa jitaka timbu kutisa leka nsarama kezi tulienga kutoki
Kuretindaila Abakazi vosa mbola kubyange kweba tukira Oli maroku vidianga bakole ngendo Mzera nenga basa nolusi nensulayo Abanzu mate babula sirinji yentwala Nange kandirinji ulile weri Nabana bange rosimere noyo sekwanyi Kolisi tebafayo na vera batimanyi balifuno abalala Alikwata kumusajja wangu nopo singayo yantana Katusikia bakinya Oya oza mulete munju yesi Nenze nabimala kuro makule chinampa Mama kwe yalia sabo kukoma wo Vera kuna kuyonzo nosikia muleka Kankukutile kwe mami wansima Kyo katolo oza nganti ulifuno mulala